kumanaanka mida taageerayaasha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u dabaaldegaya guushii uu horaantii toddobaadkan ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee ku celiska ahayd ee dalkaasi, iyadoo qaar badan oo ka mida hogaamiyeyaasha caalamkuna ay u hambalyeeyeen. Waxaana ka mid ahaa madaxda arrimahaasi ka hadlay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Weli waxa uu rabaa inuu ka shaqeeyo waxyaabo la xidhiira diyaaradaha dagaalka ee F-16-ka. Waxaanan u sheegay inaanu rabno heshiis isudhanna ay qayb ka tahay. Sidaasi darteed, arrintaasi waanu samayn doonaa.
Waa markii ugu horreysay ee uu Biden isku xiro labadaasi arrimood. Ankara ayaa muddo dheer raadinaysay inay iibsato 40 ka mida diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-16 ee Mareykanku sameeyo, laakiin Kongareska ayaa ka hor istaagay heshiiskaasi iibka. Xogayaa warfaafinta ee aqalka cad ee Mareykanka, Karine Jean-Pierre, ayaa tiri:
That is not a condition. President Biden long been.
Waxay tiri, taasi shuruud maaha. Madaxweyne Biden wuxuu muddo dheer cadeynayay inuu taageersan yahay iibinta F-16. Kadib duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, wadamada Finland iyo Sweden waxay dalbadeen xubinimada NATO bishii May 2022. Ka mid ahaanshaha NATO waxaa shardi u ah in dhammaan xubnuhu wada ansixiyaan dalka ku soo biiraya. Sidaasi daraaddeed, Finland waxay si buuxda ugu biirtay bishii Ebril, balse Sweden ayaa hakad ku jirta sababtoo ah xukuumadda Turkigu waxay aaminsan tahay in dowladda Sweden ay gabaad u tahay ururka ay u yaqaanaan argagixisada amaba xafjirka ee xisbiga la mamnuucay ee shaqaalaha Kurdiyiinta amaba Kurdistan Workers Party. Saraakiishu waxay rajaynayaan in xubinnimada Sweden lagu xaqiijiyo shir madaxeedka NATO ee la qabanayo bisha July. Asli Aitindabas, oo ah saxufiye Turkiga u dhalatay kana tirsan macadka Brookings, ayaa sheegtay in ugu dambeynta xal la gaari doono sida ay filayso.
What we are going to see is a bit of a last minute drama heading to up to the
waxay tiri, waxaan arki doonaa waxoogaa ruwaayad ah daqiiqadaha ugu dambeeya ee shirkaasi, balse ugu dambeynta waxaa suuragala in arrintan la xaliyo habeenka shirweynaha. Diyaaradaha dagaalka marka laga reebo xiriirka Mareykanka iyo Turkigu wuxuu ahaan doonaa mid adag oo macaamil ganacsi ku dhisan. James Jeffrey, safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Turkiga oo haatanna ah guddoomiyaha barnaamijka Bariga Dhexe ee xarunta Wilson, ayaa VOA-da ugu waramay khadka Skype-ka, waxaanu sheegay:
It's never 100% on our side. We're hoping it won't be more than 50% away from us. But a lot depends on the personal relationship between Biden.
Weligi boqolkiiba boqol dhinaceena mu ahayn ama inalagu jirin, laakiin waxaan rajaynayaa in aanay naga fogaan wax ka badan boqolkiiba konton. Laakiin wax ka badan ayaa u muuqda xidhiidh shaqsi ahaaneed oo ka dhexeeya Biden iyo Erdogan. Waana tallaabadii ugu horreysay ee xagga wanaagsan.
Erdogan ayaa dhaleeceeyay duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, isagoo diiday in uu ku biiro cunuqabateynta reer galbeedka ee Ruushka, isagoo ballaariyay xiriirka ganacsi ee uu la leeyahay Moscow.